Zinhle mntanami, sungazuqoma into enje ngenxa yemali. Sungazuqomele
zinhle mntanami,
sungazuqoma into enje ngenxa yemali. Sungazuqomele
zinhle mntanami. iPhone, ngabithengelo bani, ngithengelo bani.
kusibone hotele ngabindene novane
ndene
novane ndene novane
ndene
novane owa wena sikhiya hostel ayisuka ongekho la Kihlale sentine ngabirendelo vane
Irendelo vane
Teluguzi rendelo vane
Irendelo
vane Oba wena gauna imali Nero futi aina imali